that issue.
Ah, yeah.
Nikilala na uta, my penny okota. I've been trying to find your love every day, every way, more you na sita. Yote saba nane tisa kumi mapenzi makino cheza ngumi kitabu changu chika sira na maliza na nukta humi utashanga huyu kweli na mtambua chapani na bendilishe kitumbua is it really love like kweli ningejua wala nisingi jisumbua shine my crown second up wazi exi baba blande my UVs akidi changanya mchoze no peace tukutane kesho Mr. Santizi
nasema raiti ningejua kama mapenzi yako hivi nisingejisumbua na kujinyima usingizi nasema raiti ningejua kama mapenzi yako hivi nisingejisumbua na kujinyima usingizi. Hata uwe na kibunda, uwe na pesa kama kashumba, yata kuchezesha adumba, siombe ukahonga kanyumba. Ai, nasema raiti ningejua kama mapenzi yako hivi nisingejisumbua na kujinyima usingizi. Nasema raiti ningejua kama mapenzi yako hivi